Celebration, the occasion. Kila mtu kwa kukul bila tension. You achieve graduation, jubilation. Ishi leo juu 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 ya kesho. Lioness, mini lion. Sunajua nani king kwenye Zion. In case, moonwalking. Too high, utadhani niko space. No drinking, we driving, we driving. No drinking, new kesha, new kesha, lesha. Fun, new kesha, bado unajali. Left in safari, kisha kubali. Daily kubali, wepa sifari.
We gon' hey, party all night, sleep all day, do how we do, everything is okay. Kwenye nusha, chabe samuruka, furahi ya maisha. We gon' party all night, sleep all day, do how we do, everything is okay. Kwenye nusha, chabe samuruka, furahi ya maisha.
Mama si mama sa mama kusa, niko si mama dresi ja kusa, niko high na kijuli si ja nusa, kwenye club kumejana bifusa. Mama si mama sa mama kusa, niko si mama dresi ja kusa, niko high na kijuli si ja nusa, kwenye club kumejana bifusa. Wako zao, niko zangu, wako zao, sio zangu, niko zangu, wako zao, wako zangu, sio zao, wako zao, niko zangu, wako zao, sio zangu, niko zangu, wako zao, wako zangu, sio zao.
All night, sleep all day, do how we do, everything is okay. Kwenye nusha, tabasamuruka, furahi ya maisha. We gonna party all night, sleep all day, do how we do, everything is okay. Kwenye nusha, tabasamuruka, furahi ya maisha. We gon' party all night. We gon' party all night. Kuni Lusha, Tabasam Luka, Furaki Abisha. We gon' party all night. We gon' party all night. Kuni Lusha, Tabasam Luka, Furaki Abisha.
Wako zao, niko zangu, wako zao, sio zangu, niko zangu, wako zao, wako zangu, sio zao, wako zao, niko zangu, wako zao, sio zangu, niko zangu, wako zao, wako zangu, sio zao.